Gatete Music Promotions. God is good
all the time.
Yanga, you're on the beat. Bring it on, bring it on.
Kauko je, 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 je.
Inu, simu dadisiga, chifukwa, simu tembe nuka. Inu, simu dadisiga, chifukwa, simu tembe nuka. Ife, siti dadisiga, chifukwa, isiti tembe nuka. Ife, siti dadisiga, chifukwa, isiti siya chimo.
Makolo inondi ntawi yakonza sokolo yakonza future izi zamtiko tisa ziloweze ndizo tsala tisa zisia ngati siti mumvela izafan awisana kwane ngati siti mvela izafa awisana kwane inu simudalisika chifukwa simutembenuka inu simudalisika chifukwa simutembenuka ife siti dalisika chifukwa isiti tembenuka ife siti dalisika chifukwa isiti siya chimo. Ooh yeah. Mbanja mukabwela zovuta iweyo sumaverengeidwa. Mbanja mukabwela zovuta iweyo umamvela kwa neba. Katundu yeme wanyamula, uyo yeme wanyamula. Tonde iwe utae ngati ukula kwitsa. Tonde iwe utae ngati ukula kwitsa. Chifukwa inondi ntawi yokonza sogolo. Inu simudalisika chifukwa simutembenuka. Inu simudalisika chifukwa simutembenuka. Ife siti dalisika chifukwa isiti tembenuka. Ife siti dalisika chifukwa isiti siya chimo.
God of time, church members, I see you. One Puma, Peter, Kasamanda, Msolo, I see you.
Gatete Music Promotions.
Winston Konse, I got you. Pastor John Mware, I see you.
Babylon Shatter, could the panda this the one style of this Nabi Yanga in the own the beast? Could they? Adam Dada, fire them, fire them, fire them, fire them, fire them, fire them.
Oh, this song is powered by Kauzit.